Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Asuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 22 kan bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduun Waradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan lammiileen Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti du'uu isaanii, gareewwan hidhattootaa lolarra turanii akka hidhannoo isaanii hiikkatanu ibsamuu isaa, abbaan gadaa irratti ajjechaa raawwatamuu isaatii fi qophiilee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma kan dursu oduudha. Gara oduutti darbina.
Kan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu jimaatarraa waliin an jaallanne gammadaati. Kibxata darbe jechuun amajjii 28 bara 2023 galgal Somaaliyaa naannoo Bosaasootti balaa konkolaataa daandii irratti mudateen lubbuun godaantota Itoophiyaa yoo xiqqaate 11 galaafate, kanneen biroo yoo xiqqaate 20 ta'an immoo madeessuunsaa ibsamee jira. Godaantonni kun geejjiba namoota seeraan ala nama deddeebisaniin deemaa akka turan yoo ta'u, galoo galaana adan ce'uudhaan gara Yaman dhaqqabuuf akka turan himamaa jira. Konkolaataan fe'umsaa isaan fe'e kun garagalee lubbuu namaa darbuu fi miidhaan irra ga'uunis ibsameera. Hawaasni naannoo sanaa reeffa namoota 11 fi godaantota haalaan miidhaman gara hospitaala waliigalaa Bosaasootti ka geessan yoo ta'u, hospitaalichi yeroo ammaa dhukkubsattoota dandeettii isaa ol ta'an wal'aanaa jira. Waajirri godaantota addunyaa yookaan IOM qabeenya jiru walitti qabee kennuudhaan hospitaalichi miidhamtootaaf yaala akka kennu gargaaraa jira. Meeshaalee wal'aansa fayyaa irra caalaa isaanii giddugala deebii godaantotaa Bosaasootti kuufamee ture ergine irraa kan jedhu IOM namoota miidhamaniif deeggarsa gorsa qor-qalbii kennaa jira jechuudhaan Somaaliyaatti itti gaafatamaa waajjira IOM Firaans Seelestiin dubbatanii jiru. Daandiin gama bahaa kun daandii godaansa guddaa gaanfa Afrikaa keessaa ka'ee karaa Somaaliyaa yookiin Jabuuti gara Yamanii fi yeroo baay'ee gara Saawudi Arabiyaatti kan geessu yoo ta'u, irra caalaan lammiilee Itoophiyaaf Somaalee haala neegamiin kan diinagdee wal-dhabdee fi yeroo ammaa immoo jijjiirama qilleensaa irraa kan uumame caamarraa baqataa jiran. Godaantonni daandii gama bahaa fudhatan saamicha, hidhaa, butamuu, gabrummaa bifa ammayyaa fi miidhaa qaamaa dabalatee balaa guddaatu isaan mudata. Humnaan gudeeddii duutiif ajjeessaan harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii fi yeroo tokko tokko immoo aangootaan raawwatamus daandii godaansa lafarraa kan balaa guddaa geessisu keessaa tokko jedhame fudhatamuun dhugaa jirudha jedhameera.
Itoophiyaa keessatti haala kamiinu sochii lolaa irratti qaamoleen hirmaatanii turanii hidhannoo isaanii akka hiikkatanu komishiniin haaromsa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinariin komishinichaa Ambaasaaddar Tashoomee Toogaa magaala Baahir Daar keessatti ibsa kennaniin lola kamiinuyyuu keessatti qawwee hidhatanii qaamoleen hirmaatanii akka hiikkachuu qabanidha kan dubbatanii. Gaaffii loltoonni duraanii eenyuu jedhuu fi naannoo Tigraay keessatti yoom hidhannoon hiikkachiifame jedhanuufis deebii kennaniiru obbo Tashoomeen Ambaasaaddar Tashoomeen. Obbo Geetaachoo Jambaree itti aanaan pirezidaantii naannoo Amaaraa gama isaaniitiin naannoo isaanii keessatti misooma mirkaneessuudhaa fi nageenyi jiraachuun barbaachisaadha jechuu isaaniis Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Yemmuu gara oduu biraatti ceenu immoo itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haariis Taanzaaniyaa waliin tumsa jiru akka itti fufannu waadaa seenanii jiru. Haariis kana kan dubbatanii pirezidaantota Afrikaa keessaa dubartii kan ta'an pirezidaantii Taanzaaniyaa wajjiniin erga wal arganii booda oduun kun bal'inaan ittaan isinii dhiyaata.
Kamala Harris kamisa kalesa biya Afrika lamma fada watanin Tanzania kan sena niyota presidenti Tanzania Samia Sulu Hassan walin walargan baraku malama digdami toku yeroza na presidenti biya tika turan egadu an bukoto ni boda Hassan ango kanakan kabatan imam mata presidenti chadurani kanin jallatamne kanena kashamarran ulfa mana barumsa kan demne orkufi bilisumman yado fiifsa churrat danga ka amehambisan barabajata duhof united states de gersabi yotila mangi dujurun tanzania da dollar million dibashanif million jaatam kenu jirti haris abbawar rasani walin jimata ra tanzania rakaani gara zambia tik ajelun sani be kamera imala torban tokof turekan bi afrika bra demokrasi she chimsuf charraq ajurt zambia titumurudan wizata fulle kenya gara washington itdebi uf karor fatani juro
imam matni saganta misoma hunda hirmachi su hindandenye hunde wal dabinsa ta uisa barresa mumme motu motagam tomani antonio guteresi fi gorsitu kanta ani cristiana diarote mana mare bak mana mare nagenya motu motagam tomani dubbachu lisani gabasamera balinan jira wodon kulis
Duarten, kamisa kalesa jechun bitote sasoddom, matadure iba imam matota misoma hojirra olma yadak awen akach anlisu gochu jet urrat gola naga egumsaf ifsakenna nijuru. Gostitun adda kunaka jadanit, yerot eraf marina dunyanga gefam, ulitirufenya naga nagenyaf misoma giddu jirun. Warani hala tatama umamun malaka misoma af olu kaburra maksudan. Bu'ura le misoma balle suq ofarratti kan dange fameta u ilala turejedan lugan kun sirrita us ulitirufenya naga fi misoma giddu jiru lalchise yada gutu intane ye sajedani akasumas bakkabu'an olanan gamta afrika kay yada qawwe callisisu funde fame muhammad ibn chambas azwa dagesanin matadure falmi barbachisa kana yerosa kan egejedan yero afrikan qormata dacha galmaga insa kayo kabajama kan barakuma lama soddomat qawen akka callisuf karorfame balad afsat luf ufajira jedan sababon qormata kana sena dabatota dadda hera motuma dinagde hawasumat adada ibba jijiram niqillensa daqabsis walinis kan walqabatu dajedan chambas mozambik presidenti golanaga egumsa kabati bitotessa taushetin falmi kana durate summan gaggesite jirti nuti warri afrika addi kenyarat nagabar banna jechudan presidenti mozambik dubbatani jiru
yero lama angora akakafafanu himannani tiyatusi murtini balle summa kan irratti hin murtomne presidenti durani donald trumpi akka united states akka presidenti united states duranitti yero jalqabati fi nama himannan yakka irratti diyate taani jiru gabasa kanafisi jallanne
tarkanfi sena america kesat kanan dura him mullanne garen murtiolana new york kesat kamisa darbe sagale kennen trump himanna dula filanno presidentumma barakuma lama kudaja dubarti tokkof mallaqa kafalu walqabate himate jira himannan baye e gamature kun kan diyate yero trump barakuma lama digdamatti irredevin filatamu dorgommi mo amani gara white house itti devi uf barbadanitti yoto kunis presidenti ammaste kanandur akkasumas kaadimamtoota presidentummaaf dorgoman kanneen himataman keessa isa jalqabaa taasisee ni jira himannaan kun ammallee saamsamee ka jiru yoo ta'u trump yakka akkamii fi yakka meeqaan akka himataman ifameti dhaabbati oduu cnn akka gabaasee pirezidaant trump himannaan soddomaa ol irratti dhiyaatee jira raadiyoon sagalee ameerikaa garuu gabaasa kana mirkaneessuu hin dandeenye waajjirri abbaa langaa aanaa manhaatan Alvin Bragg, abukato Trump kunnamudan himata mana murti olana ka wajira konya manhatanit harka kennachu Trump akka kendesu fifsejira. Abukato Trump, presidentin durani kun jelqaba torban dufutti himata munsani hin olu jedan. Imannan kunis kibtata dufu akka ta udandau media le heddun madden maqasani hin ibsamne wabifachu ngabasa jiru. ترامپ دبرسني اوف كنودا لفجراتن فلوريدا را نموتا ايك دوتا نغي نياولين غرا نيوركيتي إمالوك أبو.
Aye, dosto ta Kenya odu wana raf kamnu kanuma amma mogara kopile Kenya ada gara broti chena gobu hawile bakabu ani abba boku gada karayu sambata darbe erga umnota naga kabachi sotate ni furata mani okan reba mani boda witata darbe lubun isani darbe akka darbe misensonni hawasa sanati fi mati misani di oetti mani jiru abban sambata gobu hawile kanaje famani shawa baha ana fantale kesati isani wajinin kantuani obobruji lesi rebamani hospitala walanchiti kesa akajiranu be kamera galmo dawiti gabasa dawalata kabadimba kanarati
jiratan ana fantale durbi obogobbo wile taw dubbatan garu kamakani sane kayira muimfene gobbo wile fina moti saduka turan sambate darbe umnota nagenya motumman midan redakabe bodar lubun sane darbe jedu
Namunni meterage, Namagara kuda thorba kuda sadhya akana go kan meterage. Mangudo gudis dikuma tumani ba, isani tumani namani ba, isani tuman namagara kuda jati sankes sanamni me namalama to kolubun isadabe.
Enyu ni dubun sadabe.
Go bohele boraju. Terna kada sankes ati abba sabata jeme bekamor abba sabata. Kan ini cun abba go kuti ane boraju ruju.
Mita kamiti sanrage rebichamo danicha kamiti kan sanrange isani
tumichin nake isani tenama tuman siji bijiza kana niwan mun kamune sadafi gawe din tumani kuberang gara ke tumani kana amma gubboile ku mata kana ro urame gara kana ke se gara deseni kaisa dandamatu ro ura mata sono dantin kan korani chamadan gara ra sirbasantu dandamatu sado we ki mesha gara amda arka je kana pakka
mane yala dakera
yala mafatti mane yala dakera
jiraatan ana fantaalle kuruni abba sabbata gubbo wileti zidabalata misensi warraga da karrayu amma boru jilo jaman midan ragay hospitalati yala fudacha jiraachu dabalatan dubbatu
boru jiro innamma wanjibu
namota gara kuda jaata u karre ba manan jitte tijirta warri afano halakka mi rajiru
warri afan direni ani wanti san kabani sirna gada sani sirni gada sunar katti katti je kame faaji yechun turumba afuwan sanitti meeshalee waan duudhaa gadaa kanaan dalagan kun farkaasaamame isaan jiraan keenya du'aadha maal goona mana kimatuu danda'a gaja naga argaa namni ka dhukkubu ka achuma iddoo gabaa keessa ciisu jechuudha ani duunni filadha kanarra jireenya kanarra sirna gadaati walitti qabamne gadaa tana dandamachiisuu hin dandeenye yoo duune maal nuu qaba ka ja'a naga mana kimallee namni hedduun hin dandeenye hurraa didanii ta'ana.
Jiraatan ana fantaalle kan dhimmu makan irratti biyoophiyaa dhisaanii kennan miidhaa kana kan geesse humnoota naga kabachiiftota mootummaa naannoo sana buufatanii jiranii jechaan dubbatu.
Waraanni mootummaa uummata keessa deddeebi'u kun dhufee ka'ee gadatti marsee gaafa ta'ee gadatti marsu uummanni faajjiisaa kan abbaa gadaa dhaabbatee uummanni hundumti taatu ka'eetti ba'ee kuni ka'ee warra gadaati siyaasa homaatiin gaggeessinu ka'ee keenya kanammoo akka seera sirna gadatti namni meeshaa qabatee alaa dhufee calqisee seenamu. Kun iddoo sirna gadaatti gaggeessinu malee iddoo siyaasni illee gaggeeffamu miti uummanni jiru calqee ka'ee kana akkuma barbaade seenu kun iddoo kabajaati iddoo wal finaa kan uummata kanaati kanaaf mooraa kana seenina mooraa kanallee nutti seensanii illee miidhinaa jedhanii kadhatanii qaama biyya bulchu warra bulchitoota aanatti illee ni bilbilanii qaama hooggansoota iddoo garaagaraa jiru hedduu bilbilanii hubachiisuuf yaala garuu waraanni kun hin dhageenye calqee seenee sana booda koottaa baay'ee warra dhiiraa hunduma hin baasee dubartiillee hin baasee gabaasin booda meeshaa. Isaan qaban uummanni kun daangarra jiru waan ta'eef meeshaa qabu isa sana hundumaarraa funaanee erga irraa funaaneen booda akkuma yeroo abbootii gadaa sanatti dargaggeessi adda ba'a jaarsi adda ba'a jedhee dubartoonni gaafa ba'an hin baqata warra hafe kanammoo garee lamatti baatee ifinneedhanii tumuu eegalanii erga ulee meeshaa harkaa qaban kana hundumaan uummata kana tumanii maal godhanii laaffisaniin booda namni lama achumatti harkatti dadhabe tokko. Gobbuu hawilee ni du'eera gobbuu hawilee du'eera tokkommoo boruu jiloo boorrayyuuti.
Namoota akkamiti namoonni kun gadaa keessatti?
Gobbuu hawilee kan amma du'e kuni abbaa sabbataa jedhama sirna gadaa keessatti bakka iddoo abbaan bokkuun jirretti sirna gadaa sana geggeessuu danda'a. Akka abbaa bokkuu kan du'e kanatti aansee jira amma abbaan bokkuu kadiru hawaasa du'eera bakka abbaan bokkuu sun hin jirretti amma iddoo qubsuma ta'anii sirna gadaa keessatti miseensa gadaa keessaa amma. sirna gadaa keessatti safuu tokko gaafa dalagu kan amma namni waamamu abbaa sabbataa kan abbaa sabbataa jedhama. Abbaa sabbataa kun sirna gadaa sana keessatti safuu gaggeeffamu yookaan immoo sirna gadaa sana keessatti taatee warri gadaa sun raawwachuu ta'u kan bakka bu'ee hojjetu nama kanaa jechuudha. Sirna gadaa sana keessatti ulfina warra ulfina qaban keessa namni kun nama tokko.
Miseensonni sirna gadaa kun sirna uumaa gaggeessaa akka hin turre kan heeran jiraata. Alaanaa Fantaallee kun tarkaanfii kana dura daangaa aanaa Boosettii fi Martii Jidduutti humnoota hidhattoota waboo fi hin jedhan kan mootummaan Shaneettiin jechaa waamuu fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa Jidduutti walitti bu'iinsa akka ture illee heeranii jiran.
Guyyaa sana aanaa Boosatti jala jira. Aanaa Martii osoo hin ta'in Martii fi Boosatti waldaangeessa iddoo Boolle jedhamutti rakkoon uumamee ture guyyaa lama dura waraana mootummaatii fi waraana. Adda bilisummaa Oromoo wajjin naannoo sanatti rakkoon uumamee ture. Kuni aanaa Fantaallee keessaa inni kun aanaa Boosatti keessaa addaaf fageenyisaadha iddoo iddoodha. Wanti yaadamuu hin jiru. Kanaaf waraanni kun naannoo sanatti erga rakkoon uumamee bulee halkan tokko ooleen booda guyyaa lammaffaa isaati kan naanna'ee gama biraatiin qeewwarra gadaa kana dhufe.
Dhimma kanarratti aangawoonni aanaa fi godina uummata naannoof wanti jedhan akka hin jirree fi ammas rakkoon nageenyaa naannochaa rakkisaa ta'us jiraattonni kun dubbatanii jiran. Waa'ee ta'e Fantaallee ganda tuttuutitti raawwate jedhame kana aangawoota aanaa Fantaallee akkasumas immoo kan godina Shawaabaa biiroolee naannoo Oromiyaa irraa immoo biiroo koominikeeshinii Oromiyaatii fi kan dhimma nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalii nuti taasifne hin milikoofne. Deebii isaaniis akkuma arganneen kan simbiraan geenyu ta'a. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa garuu waa'ee ajjechaa kana dhaga'uu hime ammas ragaa walitti qabaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Akka maatiin isaanii biyyoof manitti abbaan sabbataa gobbuu awwalee ga'eessa ganna 31 yoo ta'an abbaa daa'ima tokkooti. Sirni awwaala isaaniis roobii darbe aanaa Fantaaleetti gaggeeffamu maatiin isaanii biyyoof manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti horsiisee bultoonni rakkina hongeetii fi saaxilamanii beelladoonni isaanii jalaa dhumaa jiraachuu isaanii VOA itti himaniiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoon qixxeessee tuujubeetu isinii dhiyeessa.
Hongee sana laalchisee jiraattota godina Oromoo keessaa tokko kata'an jiraataan aanaa Hamar obbo Hinbullee Keelloo hongeen sun miidhaa hamaa duraan gahaa jira jedhu.
Beelladoonni hin jiru. Walumaa gala gara beelladoota 60 qabnaa turre. Hangi tokko dhumaniiru. 15 qofatu nu hafe. Isaanis haala yaaddessaa irra jiru. Beelladoonni 4 ammayyuu lafa ciisanii hin ka'an. Ooluu danda'u jedheen tilmaamu. Nyaanni isaanii jiraatuyyuu bishaan garuu hin jiru. Nyaatanii bishaan yoo dhugan qofa kan jiraachuu danda'an.
Godina Oromoo kibbaa keessaa horsiisee bulan 46 ol jiraachuu isaanii ka tuqan itti gaafataman horsiisee bultoota naannoo obbo Looree Kakkutaa hongee waggootaaf ture jedhaniif saaxilamuu isaaniif hedduun gargaarsa nyaataa kana tattamaa eeggachuuf dirqamu isaanii dubbatu. Miidhaa hongeen sun dhaqqabsiisee xiqqeessuuf beeladaalee gara bakka biraatti geessuuf yaaliin ta'us rakkoon mootummaan qophaa'ee eeguu dhabu akka ta'e ibsaniiru.
Kuusa midhaanii kuntaala 70 olii baachuu danda'u qopheessineerra. Bifa kanaan waggaa sattaanus sirriitti qophaa'uu fi propozaalii nu federaalaa fi ergine raggaasisanii ennaa dhufanii waggaa kana sirriitti itti qophoofne waggaa dhufus wanta akkasii mudachuu waan danda'uu fi akka waajjiraatti akka karooraatti qabannee jirra. Waggoota arfan kana keessa rakkoon inni guddaan nuti argine qophaa'anii eeguu dhabuudha. Dhugumatti hanqinni qabeenyaa jira. Garuu qabeenyuma qabnuun jallisii jiruun itti qophaa'uudha.
Godina Oromoo kibbaa keessaa roobii dhabamuun bara 2012 qabeeti. Kana hordofees lammiiwwan 3,337 gargaarsa nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu VOA'n kan dubbise itti gaafataman qajeelcha qonnaa godina Oromoo kibbaa obbo Baankee Sumee ibsaniiru. Sababa hongeen kan ka'e oomishi dhabamuu isaatiin namoonnif beeladaaleen hanqina nyaataa akkasumas beelaaf yoo saaxilaman kaanis sababaadhuma kanaaf dhibee kanaan walqabateen du'aaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootee horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa garuu sababa hongeen namni du'e hin jiru jedhu.
Ani walqabatanii turan keessuma waaltaalee eegumsa fayyaa keessa ciisanii wallaanamaa turan amma ammaatti du'i galmeeffame hin jiru.
Hata umale, medical director in hospital jinka Dr. Tasfaye Sustafarra, sababa hunge kanan namni beela edu enjiru jachulin janda amu yojaran, kanitika fataman wajiran immoti hursi sebula merkanesan ragar esu muromaniru. Ankena nyatatin, jiajian, giddugalesan daiman afurtama oltan, hospitali chach isanikan wal anamanta ukatukan Dr. Tasfaye Sus, kalubun sadar belejra chulubbatu.
Mengenai masalah nerazna, jangan kita pesta mereka kita lain nak urus nanti. Antara bangun kita ramuan ni balik.
Nyata tak boleh ni bela ufi. Angkanya nyata ni, ramuan adad. Nampi tu kosa bapa angkanya nyata ti cukup sahaja yang mujur ramu. Yerod era davi nyata itu nergatin one to five jecha. Kami nama akan ini muka tu sunilala me. Angkanya nyata isamu udah tera jecho ni dandam. Namunnya belan dua ni, yakin hangkena nyata tiennya mida mani, walaupun sah dua ni, hingiran ujicun hindandam.
Itikaf fataman wajar imoti ursi sebulau bolore kakuta, hongge walitan se mudate belat akapsisen beladarin kumatul batama ultaan dua merkanesani, degersak amagar garsa tatama kinnani lega fataniru. Ursi sebulau dapatade nan nusana lami 1 million saditaan, gargar senyata kanisam berbaca suta u kanadra gawasun kenya niada thamaja curan yunatan zabdius. Wasara Gabasera.
Aye, amamu garakopia dati darbino. Mumich ministera motumma Ethiopia Abiyya Ahmedi torban darbe kesa parlama isani ratti yemudubgatanu biyati kesatti jia jaan darbe kesatti nageenyi foyya usa ibsani jiru ata umale misensonni parlama Tigrayin alatti bakke wanbro kesatti rakkon nageenya ammayu akajiru himaniru gabasni kuni kan sahayi damtoti ittani sinidiyata
Minister Mumme Ethiopia Abiyya Ahmed walgayi idili mana mari bakka bu'oota ummataa kibxata darbe bitootti 2019 bara 2015 tti gaggeeffame irratti argamuudhaan gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif hedduu deebisanii ibsas kennaniiru gaaffilee muummicha ministeeraatiif ka'an keessaa ijoon nagaaf tasgabbii irratti kan xiyyeeffatta'uunsaas ibsameera miseensonni mana marichaa gaaffii kaasan akka ibsanitti Ethiopia keessatti bakkeewwan adda addaatti nageenyi dhibuun walqabatee lammiileen sarbi mirga namoomaa irra qaqqabuu fi lubbuun isaanii darbuun mudachaa akka jiru ibsaniirum haata umalee deebii kennaniin ministeerri muummee Itoophiyaa haalli nagaa amma jiru diyoottan jaan darban caalaa baay'ee fooyya'aadhaa jiran
በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 6 ወር ከነበረው የሰላም ሁኔታ በእጅጉ የተሻለ የሰላም ሁኔታ አለ
ጀልቀበይበት ኢትዮጵያ ከይሰጥ ያለ ነገኛ አመ ጅሩ ከንጆተን ጃን ደርበን ኢንትሪራ ባይ ፎያዳ ሃሊ አማኩን ከንጆተን ሰደት ተንደርበንራ ሃላን ፎያዳ ነገኝ ሃለከይ ስጅረሙን መዳለማ ነገኛው አራት ጥፉ ፎጂ ሄዱሩ ጀቹን ከኑራ በርባችሱ ተውስ የሮል ብረቅ በሚላለሙ ነገኛ አመ ጅሩ ጋሪዳ ፈቀኛ ፎራኒካ ወብየቲ ቱሬ ከልቡ ለሚሌ ዱገላፈት አበቹን ተርካንፊቶ ኩፉል ድረት ከን ተርካንፈቺ ሰዳ አከሱመስ ጋፊዳን ዋይ ነገኛ በኪውን ተኩተኮ ካኒስ አስኪ ሰቲሮ ኢላለመን ፎያ ጀጁን ይደንዳማ ገሩ ነገኛ ተፉፊንሳ ፍዱዳፍ ሆጂ ጉዳቱ ነይከታ
ኢብሰ ሚኒስቴር ሙሜ ኢላልሴ ፓርቲሊን ሲያሳ ሞርቢቶታ አዳዳ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ ያደሳኒ ከነን ወራኒ ካው ቢየቲ ዳበቹ ራን ከነቬ ነጋዲቡን ኩታሊ ቢየቲ በከ ገራገራ ከሰት እትፉፌ ጅራጅራን ቦምላቱ ገመቹ ሚሴንሰ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ካፋኦ ቲም
ዱይ ጂያጃ ሚቲ ወጋሸኒ ጀልከበ ሀማማት ኦሮቢያ ከሳ ኪባ ከሳ አከሶንስ በሪሻንጉል ዲዶ አዳዳቲ የአብደቱ ባጅራ ለምን ጉያን መጉያችሉ ቡደር ባጅራ ካናቲ ፎየ ሰጀረኑ እንደኑ አማፊ ፍንደራ ካኔ ኦርሚያ ተቁን እንደንዳሙ አሲበቸ ዴሙን ባዲያ ሀገረ መጋላት ዴሙን ኡልፋታዳ
ከላ ኡዙና ጋን ቢያ ነገ ሀጅራቴ ቢዶር ሀገረ ዶተ ዴመኒ ሰባጅኒ ወለርግዴ ዱይ ወሪ ሞርመቶ ተጀረምኔ ካፋውን ሚሰንሱ ተከኛ አርግዴ ወጅሪና ሶምዴ ፍላፍላሜ አንን ማራኪ ነገኛ ይኒና እነጅራ ከራገረብራ ሰብኩም ምሶመታ ሰቆት ለገባት ከፈጩ እንደንደኝ ተሳበቹ እንደንደኝ ግሪበቱ ዳባዩን ፋቷራ አትሾሮርከን ሳራ ወረሾሮርከን ሳት ለጤጅታ ሲካላብዳ አከቦታ የደናም ንገርመለ ይንይደማ ኢዳንለ በሰ ሂንዷ
ከራዲብ ነጋንጅረ ጀደኒ ወደሱኒ ባዩን ፋታዳ
Miseensa mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti paartii Izeemaa bakka bu'uudhaan kan jiran Dr. Awwaqee Hamzaa'ee kaaba Itoophiyaatiin alatti jijjiiramni guddaan akka hin jirre dubbatu.
በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታን በመረከት የተወሰኑ ለውጦች አሉ።
አክ ወሊ ገላቲው ይላሉ ጅጅረም ጅራ ተቆፋ ወራኒ ካብ ኢትዮጵያ ትሬ ተስገባውን ሳጅ ጆተንጃ አንደርበን ኬስ ኤርጎ ሊገልቲና አፍሪካ ኪባቲ ጎደመነስ ጅጅን ጅራ ፉልድረት ወንተው በኩባንስ ሰባ ወራነ ከናት ልቡን ለሞታ ደርባትሬ ቅሬኝ በዳትሬ ፊ ወንቶስኒ ባትረን አመርሰር ኩኒ ሞጅጅረም ተቆጀቹኒ ለንዳም ለምኒ ገረካ ባዴን ዱማትሬ ማለቅኒ ወራነት ባትሬ ጥቆይን ቱሬ ገሩ ኢሞኒ ኬሱ አመለይን ፎዩፍኒ
ነምኒ ያደሳኒ ኑፍ ከነን ካምብራን እትጋፍተማ እንደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት በርሲሳ ኪሮሳት ናፉ ፋላ ገባስ ሚኒስትር ሙሜቲን ጆተን ጃንደር ባንኬሰ ነገኝ መዳሎ አንጅረጅቹን እንደንደ አሙጀቹን ካሰኒ
አንጻራዊ ሰላም አለ ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ነገር እኛ ላይየንም ያላየንበት ምክንያቱ ምንድነው አሁንም ግድያው አልቆመም አሁንም ሰው እየታፈነ ነው
ጋ ፎዬ ቀውት ጅረጀ ደሜዱ በተሙፍ ወንተነ መለንዴሲሱ ሉቲ ነገር ሰበብኒ ነጋን ፎዬ ጅራኑን ጀችሲስኒፍ አመለጀቻን ጅራ ለመውግሩ ነምበስራ ሚርግዱበቹ እንጅሩ ኬሱ ማሙ መነነ መንቲ ኬሰ ሀርከገልፈቹን ኦከራፍ ጄቁምሲ ሃላን ሙለቻ ጅራ ይሰቆፈሚቲ ኢሚካበብየቲ ለሚሌ ኢትዮጵያ ቆፎሶንታን አክጋም ፋፍሪካት ረኮ ያዲሳትሪ ከናፍ ቢየቶኩ ኬሰ ነገኝ ተስከባ ረጀቹዳፍ ቃሙሊን ረክራውተን ሴራን ጋፍተሙ ቀቡ ገሩ አም አከላላ ጅሩት ቃሙሊን ራያት ሰብየቲ እረት ሃሊላራውተን ጀደመን መጋኒሳኒ ዋማትሬ አማ አንጎንግን ነሜፊ ሰረካ ፕሬዚዳንቱ ማቲሙ ደመኒሩ ከናሬ ነጋፎያን ኦሶ ኦላንቱማን ሴራን ከበጀምኒ ከናፍ በከፓርቲ ኬኛ ተመሌ ያዱ ነገኛ ጅራቹ ይፍስና
ረኮ ነጋና ነው ኦሮሚያ አደድሩማ ዳምበኬወን ነገኝ እትህን ጅር ጅደሜ ከኦፍሩዳፍ ሞቱማን ገሬ ህደቴ ኦሮሚያ ኬፍሶቹ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ወሊን ኮሬ ዲመነጋ መሪዙ ሁንዴሴ ሶቹ አከጅሩ ካንብሰን ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አይመድ ረደደብ ዲነጋ መሪሱ ዳፍ ይያሉ ኢሳኒ ኢፍሱን ገሬ ህደቴ ኩን ጋድሰ ተኮ ጀለት ዋን ሂንጉርሞፍኔፍ አክሂሚልኮፍኔ ኢፍሰኒሩ ዲመከነረት ከያደከነን ሚሴንሰ ኮሬ ሆጅራዎች ይፍቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ካንታን ኦቦብላቱ ገመቹ አከጅረኒት ተርካምፊ ሞቱማን ፉዳቴ ጋሪ ተውስ ሚልካይነ ኢሳፍ ገሩ ቃምኒ ወለበቴ መሪከነ መሪሱዳፍ ህርማቹ ቀባጅራን
ነጋደ ጀደኒ ወዴሱኑ ገሮባየ ከንተይ ዳምኒ ዋና ራሚቲኒ አመዱበተም ይሁን ሞቱማኒ ኦሮሚያ ከሰት ወር አራራ በርባደኒ ጂኒ አራራ ጎና አራራ ደምሱዳፍ ኮሎለዳው በርባጅሳ ምዶንዱ ማከሰት ሎለዳው በርባጅሳ ማሊብ ሎሉ ጀደኒ ወሪ ሎላን ኩድሞ ማሊ ወርሲ ያሳዳ ሲያሰ ደምሳቱረኒ ሚሴንሲ ሳኒ ሁንዱንቱ መናይዳዶ ጅረኒት ዋጅረ ሳኒ ጩፈኒ ሚሴንሳ ሂደኒ ዋኑንዱ ማጎረኒ አተሚት አራረታ አራረ ካንጎረኒ ኮኮነ ሁንዱ ማየርጊ ነጋቡሰኒ ቦደዳ አራር ከን ቡደንደው ዋንተ ከሲዳን አርግኑ ምልክተ ከሲዳን አርግኑ ሞቱማኒስ ካና አራረ ሰመጀዱ አፋኒና ሳ ማሌሆ ጂዳን ነርግሲ ይብንዴ
በርሳ ኪሮስ አጥናፉ ትጋፍተማ እንደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት ረኮን ቃሙሊ ሂደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሱቻኒ ፊጋሞቱማ ሲንጅሩ መሪዳን ፍራሙ ቀባ አመንታጅሮ ከቀባን ኢብሰኒ ጅሩ ሙሜ ሚኒስትራ አብያይ መደከጅረኒት ናኖ ኦሮሚያ ፊን ናኖ ሊብሮ ተኮተኮ ኬሰት ገሬወን ሂደተን ወሊን ሐሰውዳፍ ተታፊታይ ሰማጅሩን አለቲ ናኖ ሌ ረኮነ ጋፊ ሶዳን ጅሩቲ ሁምኖተ ነገኛ ቡባሱን ተርካንፊ ሞቱማን ፍረቻ ከጅሩ ኢብሰኒ ጅሩ ተርካንፊን ኩን ናኖ ተኮተኮት ጅጅረም ፍዴር ከንጅረም ፓርቲ ኢዜማ በከቡዳን ሚሴንስ ማ ማሬ በከቦታ ኡመታ ከንታን ዶክተር አወቀ አምዛዬ ገሩ ፍርማት አባታረት ጥይፈኑዳን ሆጀቹን በርባጭ ሳተው ኢብሰኒ ጅሩም ቃሞሊን ህደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሶቹአን ካን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሽሮከሽማ ሞጋሴ ሸኔ ጅዴዋም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ጀቹዳን ኦፍዋማን እረደደብዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚሌ ነገር ተጀቻራውት ጅዴ ህማቱስ ጎቻ ከነ አከህራውን ህማቱን ሳኒን ያደተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ገሬ ከነወሊን መሪ ከራነጋ ጀልቀመሙ ኤርገ ኢብሰኒን ቦዳ ገሬን አቴ ጅሩኩን ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ከራዱ ቢሂማ ሳኒ እድላ አዱኛ ኦዳ ተርቢ ኢብሰከነኒን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ከንሳን ፓርላማ ረት ዱበተን ፋላ ዳጆቹ ህማኒ ቃምኒ መሪ ነጋራፍ ተጀደን ወሊን መሪ
Ayes sagalena Amerika sagantan afan oromo kopi harraf kabukanu marrawata kopi kenya ratia da kabdan voafanoromo.com jiratinu irga kara facebook twitter idafe instagram kenya nisin warga tudan de jubulalan kopi kenya na modan di kopi kana kara media wasatin kana sinin gar to bistigame producer in kenya bran hailu gulalan video latera amante ode oge sitoni studio santani sadafa kana sin kesu me satran fakadu morodan wajin tru ke sanin sin kara se pacha amma kopi kenya idile utata dollar jinuti saya saat ini jenah negatif pula.